A big body, big banga. Magic pull on the big T. Kulambuze baby tulye kubibala. Kankutambuze nkulambuze nkuchakaze. Kubangoli wange womukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe hakamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe nemubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe womukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe hakamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe nemubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe ze nawe ze nawe. Baby nze nawe ze nawe ze nawe. Baby nze nawe. You know that you're my property. Oyagala nyo pate. Kati njagala wali obate. Ngalavu yafe yekute. Zenawe njagala bichekole. Zenawe tuwali bakuchaiwa. Tutambule tukirire ngendo wetevuga. Tukirire tutambule ngera wetevuga. Mukwano kwange komera ntuwelinga mboga. Girl, uwa mukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe hakamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe nemubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe uwa mukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe hakamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe nemubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe kale baby nzo mpomera nelavi yongirwanira omukwano go kutulira kutufu gwape gwa kumera. Kabibere bigambo baby oli wange watompisa magengege kusaboje kwe wange. Kubanga twenge undeka nga penze ni woli wango genze ni sugara mpulinze. Zenawe njagala tuchekole. Zenawe tuwali bakuchaiwa. Kankutambuze nkulambuze nkutambuze. Kulambuze baby tulye kubibala. Kankutambuze nkulambuze nkuchakaze. Kubanga oli wange